Aê, aê, aê. Oh, no, 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 no. Usinyoni mekonda, ninashikwa kitanda. Ninataka nitake mapesa kavipi nishike na chanda. Ninazaka bampa tu bampa, hata nikiwekwa kwenye defender. Waginita IOS, wataneka kwenye defender. Staki love jani jama ntasanda. Waginita IOS, ila godi ata bless. Waginita IOS, tena kava ni CEO fish. Waginita IOS, bati bati nitakoma we. Alo, natafuta maisha siyo fail. Na amini Mungu ata bless. Kikubwa siyo mwizi, siwezi kwenda jera. Ata kama mkisema kwanga night dance, kwa mke wangu night dress. Maisha ni foleni, kwa wadada foleni, mabrada foleni. Foleni ya nini? Safisha foleni, Sige foleni, Juma foleni, Naomi foleni, Wizi foleni, Jini foleni, Lafai foleni, Adike foleni, Ote foleni, Lalau foleni, Madansa foleni. Oh, kina nalefana kifaa, kina fizi na mana ni bize for nothing time. Hata shadi hani taki akiniona kisamane, she fuck me anytime, paka na cry. Ni makuzi mpaka na vuto mashati, na macholi kote mtani. Ewe ala, take my hand in, nisije milikalia mtani. Hata nikiona masnichi, wana nidisi, wana nizonga, yani mikote mtani. Ah, Mungu yupo nasaka, mane wala siyo kote mdobo. Ani machizi wana nicheka na mini posiku na menda kuwa mdan. Oh, nitatani endapo kwangu itashindika. Na wakuda talosti hawezi baby cause nafanya ibada manyoni. Ibada siyo tu da slum. Some people too say them mimi ni bad wala siyo wa ibada inakuwa wrong. Atafuta maisha siyo fail. Na amini Mungu ata bless. Kikubwa siyo mwizi. Maisha ni foleni, kwa wadada foleni, mabrada foleni. Foleni ya nini? Tafisha foleni, Side foleni, Juma foleni, Naomi foleni, Wizi foleni, Jini foleni, Lafai foleni, Adike foleni, Ote foleni, Lalau foleni, Madansa foleni, Ote foleni, Maluku foleni, Kitao foleni, Nago foleni, Nairobi foleni, Wazawa foleni, Wija foleni, Napanchi foleni. Music! Alo, Jenny, Go, Upward Music, Music.